in Ara on the one two.
This back is back. Vera Strong
music.
Pese palila ya tonight. Tepo ha ha. He let gang a
boom.
Ha ha. She don't wanna Gucci designer. She a pretty girl, she finer. Red face, Cali
cutie.
Small waist, na booty. Yo kukusi ya ni do or die.
Do or die.
You my ride or die. Yo kukusi ya ni do or die.
Baby, you're my woman. You're my woman.
This part.
You're my woman.
Don't worry, baby. Come close. Yonso kavira ndiye kupera ni all over. Baby, muli iwe ni wana moche mangwala. Olonga na dwala nkakuona ni mapola. Sininganame, baby, you are my future. Walo nili na wina ndiwe cheni makumbuka. Beni na kufuna ni kachiri ni kumbuka. Day one, pina ina puero luka. Day two, nani ya kafajibuta. Day three, unani uza walivuta. Nikalipeona kukai ama vuta so. Unani vomira vulitia na mafo. But still, nina kangi opiri. Usheni maloza kuni vomira mini. Bani za kukwiririra kukusia ni maloza. Nisa kota tu, wachi tatu ni waposa.
She don't wanna Gucci designer. She a pretty girl, she finer. Pretty face, Cali
cutie.
Small waist, na booty. Yo kukusi ya ni do or die.
Do or die.
You my ride or die. Yo kukusi ya ni do or die.
Cause
you my
African girl. Baby you my woman. You my woman. You my woman. My African girl. Baby you my woman. You my woman.
Gucci designer skanga tengi. Kaonde kamushe olo muvitengi. Kapopo kakuli konse ni kuti. Muwiki olo muzikuti. Kuluza iwe ni semu kungala na foni. Idipe si mkati. Diwa mushe notiche pa meso. Bati na mkati yeah. Wambiri bakulu ila patikuli na depo. Bebuka si pembeda bambiri walila neo. Gatiti enda ni yanga na chenyashi. Pesi yo istoti mwanga nezefati. Kupoka achipale sapanika titekanye. Mapresha ya kapwela kisungani. Oya mujira refta ni pachibero. Ringi uzavala siku tali mpachibero.
She don't wanna Gucci designer. She a pretty girl, she finer. Pretty face, Cali
cutie.
Small waist, na booty. Yo kukusi ya ni do or die.
Do or die.
You my ride or die. Yo kukusi ya ni do or die.
Baby, you're my woman. You're my woman. You're my woman. My African girl. Baby, you're my woman. You're my woman. You're my woman.
This back is back. Jung.
Jimason.
Yeah. Acha. Era Pablo. Lock up.
Shadricky Adebayo. Kadwala IL. Na post boy wa mwinga. Na wapeno machana.
LGSwagmusic.com.